abakitamwe abaakuleetegeka n'otosanga bwavu bakuffe bankoba zambogolwa otakuleera kizibu okufuna gy'olya oteeka ebizibu eby'enjawulo ebitulumbagana n'obulakayamba so ng'omwana waboobo ye ne bwakola ekyejafunaako ababita naye bano bazinkulubusebwakaba yakoowa atayina abamuta nange bwe ntunuulira abange ne nfuna omutima ogw'ennyamira obw'ebyo gwe nze atayina kyentegese ndi kiriju n'abaana b'enzadde abangi neekola n'abaatupikanga nti musaale ekibi nnyo n'okubanga baafa abange mbadde wabbeetika mbakube wajjajja eyamba bisamu ekyo nsaasirana bansisinkana nga nninga omulalo atayogera bya buntu bannange ndaagalwa abaana nze mundeke nnabulwa we ngumidde abaana bangomya talungi mwogere nga boogera obulungi bw'otolaba baana bange njagala mbatuuze wadde nga mbalaba muli myaka mimpi ekisooka mbasaba mu nsonyi w'olw'entegeka endy ennyeeza nsiba mu bwavu so nga nandibadde ne ssente naye ekibyamakuba agazitwala maanyi nga nkolerete bannyammwe buli amala okufuna nsibamu bigenda ate amabujje n'aleka awo olw'okubulwayamba n'ennoonya omujya n'oyo olw'okuzaalamu ababiri n'amaanyuuka nnabulwanywerera mu bwavu eyo nno yengeri gye mwayala naye si lwakuba nnali mmasanyu maanyi n'abangamba olukube lw'abaana nze kangume kuba tekibalwa mu bive gwe bameka abasinga n'ebyabwe n'abongerera naye ate n'avaayo bukumbu oba mu kifo ky'emmaali bamba baanaana kyoninaakukyebaza nsanyuke kasita mutandekerere ne muteeka mu mutima byenzize mbagambe kiri nsanyusa munsi ne bwoleka zifaamu ng'omwana w'amagezi tafunye ekikyamukuba yandikoze pulaani n'eyitimuka omwami anoonya mu bitundwa kyenvudde nsalawo kino ekitono kye nnina okukiba wa mu bwavu bwange baana bange njagala mbaweerere kuba kikyobugagga gye ngabye mu lwatu oyambisa omukisa mu essomere nga ndi mulamu mu maaso tomanya biribirira kasitamulaba bannammwe abatasomesa eno bwe bagoya obwenku waakiri nja kwesiba ekkutiya nga ndi mulamu temutya ndi munywefu mu ekyo singalo mwetugumbula olw'essuuti obusuuti gye nnina mu nnyumba ye n'obukadde bwangaani alinzijanjaba senga temunsome bulungi munyiikire okusoma abaana bange anaalemu ekalamu tandaajaniranga ekiraala kye mbakuutiramu abaseka muveeku ky'okuboola n'ekyo kibi waliwo ebibasimatuka nga muli mu mboozi ebiyitawo manyeni gundi si mwana wa maama n'ekiva mu ky'olusi mujja mu bikonde oba bireetebwa abannyammwe be basobya ku lwange simanyi bulungi naye nga kinyuma agenda n'akabuuza nti ye nga tonyirira bwe nnootunula bulwadde obeeka bakkuba ne bw'aba nnyina aliyaawo akaatakajuza naako kayina kukiggumiza nti nno bankuba giddambuulira amazima oba olya n'emmere obuviiri bw'okusenyusi kiki ekikuuma nako tekamulwisa nti we bajjula emmere nze maama n'atumemu ng'oludda nanvuma bw'ava ku by'emmere ng'olwata abakangwe kamaama n'akasumbuwa ate nga kakooye esweta yo gye nakuulira kiito gyambala empewo ekufuuyira okwekuzimba amatama kokko baagiwa nayitemu abaasiiba kunze nnene tekyantuuka ate seebika Mama oche chanjo gera keyo ne daddy Nja kugulira kechi boto nime Neka lioka kete nje kurevita sana Kuruku waka filira kechi jewa kagambe Neka kukuli mianaga kuli mawagata sana Chorabi mwana wangu mkazi takute Na yebulicha nasime kukuna agenda Na babi narikawe nensari kila wanga masiko fukumura Katubioka wanga woli rama zika katayo weke tise Urunakone katandikira uruta wakane keuni kababuye Karendoza sabanya mweze zinzo kubareto kubora na musite Murondenga mwevina waka sanga mwakara nuruganda runyumaru gate Toma nyane kwa gaira yari kuo mkono nosomo kachibonya Noroche uri kwembara kangati waruganda na mwemu mwanga naria Choku banga mwaura banya mwesi ensobye mkubye fungu kumuchenye Echo mchifu nadanga nzena uwe chitalo sima njibu wachia Ateba zateba nange wetu fana nani na uchemba kutirangende Mpengo kusome sanga banu kusinga luli za wanoli kama mungu Zekati chensa bambu kama ngatusi ze jisera mwana mtira chuse Kubanga wende kabange ngatebe juna mpawa lichea bayambe Yo, yo, yo.